silin kwando na kwande
yande julde mi nyami tew o fa yabbiti dum latike sababu jaati yupude amari dogor no nyami su doktororto doktoro mb wi kam de sabi nyamgol tew
on o gorko ni himbe hebe woni hebobe tidalaji bangal cellal ciagal julde layya don yo sabe nyamgol yabbitingol tew kedo gana di sedo foji
min burem do jeami hitani hikka dabaji amen diana fayno san mi hebi chadele e nyamgol tew o yupi am red nawor sarabe am tamoroni hokki kam mi nyama yalla ana darna reddu gorndu tew o ka hosi nyawnu de kam mi nyami mo fa jabbiti boisson won kon jarmi yalla edu heba waytaade mi bami podde du fami sakko reddu gorndu hande kana santi to gonden jon do ka mi darna nyamde tew o fa no chanta nan
a julde laye an way hono galle alislam en fu hirsan fandi fu mbalu goto tanka faybe ngala bawde sekirabe mum en dokkan dum en tew le o wattu himbe hewbe nyamata tew fa jabbito dun ko wawi latade tidallaji do huseru mu ben le on wakati na ciagal mudon docteur amagara togo o ando kirino jabetolog le sou docteur ccrf commune goobo
le probleme a court terme c'est
ko hewe ciadel bilide nyamgol tew o ka fu yo sabi ko dum lottake fa laaba na dum defataake fa dum benda ciadel bilide reddogoru kay toure dum yo sabi ko yimbe ko nyamata ko deedi mu em jabanta so neddo golle mudum ka nyande tew tam no boyroy fu waran matude na wala hooru jokolle mudum tawa ana nawa dum daade koyde mudum du a tawan ana nawa nu e bandu
tew darne mudon ana mawni sane do ngore don ko holtivide andibe kabaru nyamdu ka non be koltivide ciagal juddi laye de tew nyamete sanne ana hani himbe joggina nyamgol bibbe ledde yalla ko nyami dun ana waylitirono yafiri docteur lamine traware yo andido kabaru nyamdu gollole direction regionale santé motti
la consommation de la
nyamgol tew be hunene mi bawa yaade fe ciagal mudum gana hani ko neddo anda no nyamirta tew yalla na heba dawdude sardi tidalaji yogaji bilide wayta gol majju
himbe yogabe koynan tidalaji de kebata ciagal nyamgol tew yogabe du cawran koy mubben dun ko docteur en bi hana wadede be kollitivide sina hebi tidalaji do huseru mada na du ciagal julde de dum boyi ko buri yontere ana mo en jako yaawi le suudu docteur dun ko holtivide souleyman tissouge o infirmier kanko dun directeur technique suudu docteur gomitugo le cercle bancas
le patient vient il touche
nyawdo fu so yotti kemen so hakune becce mako e reedu mako o billata mi andam wiide o do nyawdo ka estomac woni mudum sabi so nyaami tew o fa jabbiti dum wayi matude na walla be deedi dogoji yottinta do sabi nyaami tew o fa jabbiti a tawan neba ana heewi hen dum watta so reedu mabbe ana doga na do yogabe kany en ana tuuta ana hani ko mi jotto cuddo docteuroji dino yaawir yellaabe keba sawude
centre de santé
docteur en be ana baajo jamaare de nyaamire tew hakkilo sabi e wi mabbe dun renaabe nyawuji yogaji ono nyawuji bernde jabbet no dirtaado tipude kany e cancer ngaji yogaji